Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho areli, wako nimweka nuta. Walo kwambia nala Zuchu sio kweli onazusha.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wapepole yao wanatwanga maji. Naongeze bidi kwenye urokaji, tuko 10GB penzi full charge.
Fanya wainama wainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwachana nawayo kichitaki, chitaki, 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 chitaki mi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swadata. Tuanze fanya mambo, kabla umeme wajakata. Mapenzi mweze kiwango, na umejalio talanta. Na unanijua kwa jambo, atoki mtu kwa Mkapa. Yeah. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, na kuachaje sasa.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wapepole yao wanatwanga maji. Kwenye urokaji, tuko 10GB penzi fulu chaji.
Masi fanya wainama wainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwachana na wayo kichitaki, chitaki, 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 chitaki mi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi.
Slicer.